Ngiye kurangiza mama, reka nishyireho tu make up twa nyuma.
Ariko tesi, ubwo koko urajya mu kiriyo nako gakanzu ka barati nuko wambaye naka kabayo kari hanze aha hamba ipantaro kandi wifubike.
Oya mama, nta kibazo, erega ndumujene sinumva imbeho.
Ariko ubwo ubundi ukuntu wimakiye ni kiriyo gusara cyangwa
yego mama? Nukuri ngiye mu kiriyo.
Erega disi ni umwana wabuze umubyeyi yambabaje. Ariko uzi n'ikindi tesi, reka tujyane.
Ngo tujyane mama? Ubwo waza mu kiriyo cy'umuntu utazi?
Erega burya umubyeyi w'inshuti y'umwana wawe aba ari inshuti, ni ngombwa gutabara.
Birumvikana, ariko njye ndumva bazaza bagiye gushyingura.
Ariko wamugane ngaho ugenda, ariko ubanguke papa wawe ntagutange hano.
Yego mama, ndabanguka.
Niba shaveranti kangasitire kari kuri iyo bisa turamwe kadace kasi
ndabona nyine nka twa dukanzu ibyo wambara
akaretse na sevigi za kadodesha sha
ahubwo ni ugwi reba ino foto y'uyu muhungu n'umukobwa sha, urabona ukuntu baberewe.
Ubwo rero uhise ubaro
ariko baratoni ndabona ubona n'abanzi ariko bitsapiye kandi baranaberanye sha.
Noneho ni nkawe na wawundi
ngese
namuzi
utangiye kusereza ndakwizisha
hanyuma yajya umbwire gato inshuti Valentine ngaho nawe reba ukuntu usigaye wiyatsa.
Kwiyatsa se si ibisanzwe?
Mbese wajyaga wisiga na pude, none usigaye wambaye utuvisi ku matwi, uduti ntuki twikoza.
Ariko se ni
iki?
Usa neza si ngombwa
kutabikoraga mbere cyangwa shaba usigaye ufite umutipu ushaka kwemeza.
Ni si ibibazo di, ese nawe ni ibitsa umuntu nkabiguhisha koko?
Ok ntacyo, gusa ndi inshuti yawe uramutse umufite ntuzabimisha, si byo Valentine?
Ewa lupozo, akazi kuri munsi ndagasoje noneho.
Ha, ibyo ni po we, fata tujya kwirebera amashyi taratangira manzi.
Shaka bisa, ese Didi, ku muntu uri mu bicu bimeze bite?
Aha mwana w'imvandira, ndikwitekereza amagambo nakoresha mu ndirimbo.
Watubwiye twagufasha se mwana?
Nyine wangu, ndi gushaka kwandika indirimbo y'urukundo, ariko nyine nabuze amagambo abantu baba bakundana bashobora kuvuga.
Urugize umunsi mwana Gigi.
Kandi imikino amahane manzi. Ubu se wowe ntuzi ko indirimbo z'urukundo arizo ziba ziri hiti cyane? Mpazo nyibwira rata.
Ibintu se abantu babwira nakwere byinshira, wakwibanda ku cyubwo?
Ayibona yose wana ndi yaranje. Nyine ndashaka ko indirimbo nzarimbana na Riderman izaba ifite imitoma itabaho.
Ushobora kuvuga uti iyo nkubonye umutima wanjye uratuza, ureba ibyishimo by'ubuzima bwanjye, uti mbese nk'ubuzima bwahagarara.
Pazo, iyo mitoma yigera usigaye ufite umwana sha, gusa ibwiye bebi yaguca amazi fu.
Cyenda se vana ubugambo aho ngaho, arenga ibyo by'umuziki wowe ubijemo utubundi.
Ariko Pazo mana yanjye uriyemera, uwakumuvuga yagira ngo uri mu ntera ntizaba buravane ni ukuri.
Nibashya se mwese ntimubizi? Wumvishijwe sha?
Aha, ndumva ugerageza da.
Gerageza.
Ese Gigi, turakubwira amagambo yandika ute ko nkwerukira utari uzi kwandika?
Ibyo se birakureba? Aski, reka nigendeye ndumva uri kuntesha umutwe.
Ubwo se koko uragiye Gigi? Manzi, ubu ntureba ko utumye undi mwana agenda? Reka agenda. Nziri kwivumbura ko se?
Ese ubu ninde muri kwandikira na Valentine?
Ni Tesi Shani. Umva, ari kumbwira ngo ukuntu fete bagiyemo kwa Jay ishyushye.
Ariko murahararanye sha.
We, ngo yabeshye iwabo ko yagiye mu kiriyo. Ariko sha nawe.
Ubwo kuki abeshye iwabo? Kabishwe na cya gihe Sese yaramufashe.
Gihore Shani, uzi ukuntu buriya byahise bimushyira mu bibazo.
Ambo, byagenze gute se?
Nyine mama we yararakaye, none yamubujije no kongera kuvugana na Jay.
Nicyo cyamushobora, urabona ukuntu yari yatwemeye ho ngo afite boyfriend.
Uyu sha ntukavuge gutya ni. None se niba yikundana nawe undi mwana bizire?
Ajya agabanya imyemerere ye rero, ahubwo derefisite ngo ino tujye kumusuhuza.
Ari he? We, uriya mukobwa se bari kumwe buriya ni nde we?
Ndabona namuzi, ariko ni mwiza shaho. Aramuhobeye we. Uzi ko wasanga ari sheri we.
Ani bye.
Ese ufashwe n'ibiki Valentine ko wirutse?
Cyore.
Sha, sasheri ndumva naniwe kandi buri jereka ntaye
uyashaje bibera cyari kare kandi kirori nibwo kigishya
oya sha nabwiye mama ko ndi utahe kare maze
basi tese reka tujye mu cyumba nkwaka gift kawe nari nagutegure
oh mon coeur merci tujyane
ziko numvaga namenetse amatwi neza neza kubera uru rusaku
shirisha uzi gusasa neza icyumba cyawe kiraka
merci shahi ariko ushaka kagakanzu karakubereye wambaye neza rwose
merci ngaho se mio gifti
ashyira shiri
harimo agakira
ifunguro rero
oh merci shahi mbega ukuntu amere nari meza
Oh baby, ndishimye kuntu yakunze pe. Ariko ushaka uri mwiza.
Ego. Ariko shagabanye igikazi.
Nukuri baby. Sinje ntekereza ubuzima ntabwo ufite sinzi kubwabo bumeze.
Ntwi, washaka ntukabitekereze. None se sisi ko ufite?
Numva se. Che, ngaho nyigera basi.
Je, have. Avariko please. Ndumva nashaka ko wihutira ibintu ariko
ubigira ikibazo shahi humura ni ibintu bisanzwe reka twishimishe
ndabyumva ariko abandi bashobora kwibaza ibyo turimo kandi ndashaka gutaha mama ataza kwibazaho narindi
ariko tese narinzi ko nkunda
Jay ndagukunda ariko ibingibi birandenze reka ngende
akira Felicity Nako dire gitri. Nari mfite inyota. Ubuse koko umuntu waturutse ka buto yose ndamwakiriza amazi gusa.
Oya ho mururaza kumpa nibindi. Ariko reka mbenyuye amazi niyo nishakiraga. Kote sada koma sari hema matesi.
Ngo hari inshuti yagize ibyago yapfushije umubyeyi. Ubu yagiye mu kiriyo.
Yarakuze se ku buryo asigaye yageze iki gihe atarataha.
Cyane twumvikanye kaza kare. Uwabona ari no mu nzira ndabyizeye.
Ariko abana bakura vuba koko. Tese we jo bundi none yavuyemo igikumi ku buryo asigaye agera n'inshuti z'abasore.
Uzi ko wa muhungu ni je wambwiraga aherutse kuza hano. Ariko nahise musaba kutazangarukira mu rugo.
Uwo ntabwo ari wo muti w'ikibazo ariko. Kuko ashobora kutaza hano tese akaba ari ujya kumureba iwabo.
Uzi ko nabyo byashoboka ariko mbimenye ntiyankira
mama tesi
ndakumva
ukwiriye kujya umwumva ukamuganiriza aho kwihutira kumuhana
ku buryo nakwihangana birabira rirwa kururana nabyo
buryo umwana ageze ku myaka nk'iya tesi ntumwumve bishobora gutuma guhisha byinshi bisaba ko umugira inshuti
abe yabimbwiye se kutamenya ibyo abahugiyemo usibye ko rega n'umuntu abura hahera
oya ni ukugerageza mama tesi
Valentin waramutse nguhikise
Fisto ntago ari wenje kureba ndashaka sine
sine ntawo hari isabwa Valentin kumbona utanyishimye n'amahoro
Miss yose si ku cyumweru di mpereza isabune nigendere
aha reka nyikurebere
yime nigendere ntagutesha umwanya wo kujya kumureba
indese kandi
wa mukobwa wahoberaga kare
ese niyo mpamvu wandakariye ukaba wagiye utanansuhuje koko ni Clarissa n'umukobwa w'inshuti yanjye
Ha, nari kugusuhuza se ko waruhuze. Sine waramutse. Waramutse Valentine bite se?
Sine, wamenye mu byo papa aranguye harimo n'amasabune ngo mpe Valentine.
Yewe nayo, n'ese Valentine. Je ne twaye muti w'isabune wose. Ubu muhise mumara. Nanjye sinzi uko mu rugo bakoresha isabune rwose. Ahubwo reka mbareke ngende mwirirwe.
None se ko waje uvuga ko ushaka sine ukabugiye mutavuganye?
Oya, nzamure mu butaha. Kristo ndabona ntazi ukuntu Valentine ameze hari ikibazo afite
icyo cyekeresha ngewe byanyubiye pe noneho ntabwo uzi ikibazo mbajije
mbwira se wa akubajije ngo iki
kariya mbonanye na Clarissa none mbonye byamurakaje
aha cyangwa Valentine murakundana Fisto
reka ntabwo ari
ariko ubwo uzi ukuntu amaze igihe yinyizanyiza hano kandi nani kiraje kugura kakumbaza
sinzi pe sinzi
nyamara uzabigenzure neza wasanga hari ukuntu akwiyumvamo
Pazo, kunebwije se bimeze bite musa?
Wapigigi,
nje kugushaka kandi wo bifitiye inyungu umwana
akama ufitiye inkuru nziza sanga
mwana gibi buryo amaze kugenda ngira gatekerezo k'amagambo hashira muri yandirimbo
ewana ngira no wagira umujama yagira nkawe tu
urumva nyine hari filime nabonye abantu bakundana nibutse ko munaye kuraya indirimbo mwana
wapi byo gushushura naga ibyo nakira Riderman ndacha kumwimerere
ariko tondo banzu byumve urabo tana byumvise ngo wapi
okay kahungira numve
urumva nyine ko nabonye iyo filime mu ndirimbo nyine washiramo ngo mukunzu sana diyama barakugwana ariko nyine nkabaheza niyo murabyumva nzakugurukana mu mababa y'urukundo nkwambutse inyanja mu jyane state cyangwa si burayi amagambo
ndakorurangisije nibura
uraseka se icyo ngo urumva umuto w'umukunzu habya wowe
reka reka ibyo bintu sinabiririmba rwose
kubera iki se
umva
uguze umutima nk'uwo uririmbiye bebe
urumva njye ndashaka indirimbo izakundwa n'abantu b'ingeri zose ibintu bishoboka kandi iri mu butumwa
ah sawa nyine ubwo nciye amazi
oya si ukuguca amazi kandi urakoze imana ahubwo pazo wavuka urakunda naho ngo umbwire uko byagenze aricyo nzaririmba umva shamureke dushaka umumotari utwara bino bintu pe njye ndarushye
ahubwo tube turuhuka we mukwise dukoze mu isuku kugira ntameje umwuka
umva ahubwo we mureke mbatere isitori za nijoro
ese ubundi tesi twarayo dukwiye byaducitse
sigura nyine buryo twagiye mu cyumba na byo yagiye kuma gifuti yaramfitiye murumva mba nakwamye nyine nasohotse nta egoko kagire mu rurefu sha nyine byari byiza yampaye uduhere na twiza
mba tubwire uko byari bimeze
tubwire
kandi
nyine urumva twari twenyine kumva mwishimiye ariko mfite ubwoba sha
ubwoba bishyize kandi
nyine shana ubwa mbere nari nisanze n'umuhungu mu cyumba twenyine
ibyo se ni ikibazo
kobera nari nzi ko ngiye gufata akado nkahita ngenda ariko sinamenye ukuntu yahindutse mu kanya gato mbona aranyegereye sha byanteye ubwoba
ariko se ubundi wemeraga kugira niki iyo umubwira gifuti akahizana muri saro nizere ko ntacyo yagutwaye
nyine nabonye bikomeye ndabyanga andekuye gato mpita nsohoka mbega niyo mpamvu jire yagarutse yababaye acecetse ntiyongere no kubyina
we
koko se
nyine
ubu se nzabigenza ni niba yarakaye gutyo
koko gute se nyine ko watubihirije ndetse wasubiza pati inyuma si ibyabaye byarabaye ariko ubutaha nujya kureba umuhungu ujye ujyana n'undi mukobwa kuko abahungu bagira ibintu byinshi
ariko kire tesaga gukundana na jayi ntiyari azi icyo gukundana bivuga
gukundana se bivuga gusoma
kora
bivuga kuryama na se nta kindi wakundana wakora bitari ibyo
rata reka nkubwize ukuri boyfriend wawe ugomba kumuha icyo ashaka cyose reka niba utamukunda sha ndamukunda rwose bera ariko sinzi pe ubu se nzajya nkora ibyo ntashaka ngo nuko mukunda
oya tesi wapi kabisa
igora
niba wumva bitakurimo nta mpamvu yo kubikora
gusa neza valenti ibyo bishyimbo biri gutumika ivumbi ryinshi n'ubundi ndarangije ni
valenti
karame
yo akiriza imasitike sha nizo papa wampaye ngo muzanire ani bite se wanjye
isagigi ese ya ndirimbo yawe numvise kuri kwandika igeze he
mwana nyigeze kure ni kubitira imirongo
gusa nta gikuba cyacika nta kibazo cyavuka urukundo ngo ukunda nta n'umwe warwica umunsi wa mbere ngo ubona burya naratwawe nahise nibona nk'uhagaze iruhande abantu bose baririmba fiston na valentine
kandi gigi ngenda kwiyamye
humura mwana nzahindura amazina ntabwo nzakuraburiza
abona ubabaye aho basi mbabara valenti
ntacyo ariko si ubundi reka mbabaze ibyo bintu uririmba hari umukobwa wabibwira umuhungu
reka simbizi ane wowe ubyumva
umukunda se hari ikibazo yego nyine nta kibazo ariko mwari waje kuba inshuti nkeka ko aribyo byakorohera
ese valenti ibyo bibazo byose ni iby'iki
hari umuntu ukunda
nakatwambije
ariko valenti ubona turabona ku buryo tutareba watubwira ukuri
murakoze
erigasha nanjye ntibinyoroheye
bikize
tubwire nyine reka mbabwire buriya mbere nabonaga fiston ari inshuti yanjye isanzwe ariko ubu sinzi ibisigaye bimbaho pe
yacya
nyine buri kanya mba numva mutekereza numva namubona nyine sinzi pe
Ha, ndamukunda.
Kamaranti, tukubeje rwose gene nabibonye ko Fisto amupofoje.
Kana none numvise impamvu wamuranye n'undi mukobwa bikakubabaza. Sinzi Fisto arabizi.
Wapishani ntabyo azi. Kandi nta nubwo natinyuka kubimubwira.